mapenzi na rap. Aya ni mapenzi na hip hop. Ni mapenzi ya kweli na hip hop. Mapenzi na rap. Aya ni mapenzi na hip hop. Yo imenitwambea kufanikisha na kunipa maisha, kuonyesha ninachoweza kuwakilisha. Inafurahisha sehemu ilizonifikisha, wakupirikisha bosa bamenya kujoba. Teacher bilingual, ila yangu so ya watumwa hasili mingo. Engo yangu ni nini? Innovate na bingo. Baada ya miaka 10 nyumbani napewa jimbo. Kipenzi cha my people. Utashindwa mziki na vyeti huna. Alisema bibi huka kuskuru lazima. Mashindano ya mbuza kusimbea wina. Tukusa makata kinasa wazi na soma. Nishakula hada nifanye ngoma. Nikauza stanka baada ya maisha kugoma. Rap ndio linitoa Kariakoo, akili za Soweto, shamba ndio menipa mafanikio. Mapenzi ya kweli na hip hop, mapenzi na rap. Aya ni mapenzi na hip hop. Ni mapenzi ya kweli na hip hop, mapenzi na rap. Aya ni mapenzi na hip hop.
Ulikuwa unafanya nini ulipokuwa 11 years old? Mimi nilikuwa nachora bars niki fall in love na hip hop. What about 20 years old? Nilikuwa busy na my first millions zote from hip hop. Now wanataja jina langu for clicks kwa jina la hip hop. Naweza sema nina 40 years kwenye hip pain. New gen hip pain hawawezi keep up. Niliamini itanileta miles ya kilomita toka home na nitarudi niki fly business. Hasira ikazidi paka Godfather bongo flavor kani call.
Oya mzee, let's talk business.
Nalalaga nimechoka kweli jua kitanda, maana mabegani kutwa niko na Shinyanga. Washamba wananidiss wanakuja mejipanga. Nitawatandika tu makofi ni wakanyage matimba na mapanga. Hapa mmekutana na kisanga. Ukiacha talent hapa hiko hanga. Ukiacha hanga hapa hiko anga. Ukiacha yote hapa niko gram kama 23. Naona kama naligusa anga.
Mfoy, mfoy.
Ni mapenzi ya kweli na hip hop. Mapenzi na rap. Aya ni mapenzi na hip hop. Ni mapenzi ya kweli na hip hop. Mapenzi na rap. Aya ni mapenzi na hip hop.
Bano lishangaa lipoambia yuni mistenda kusoma. Nadhani dikichan leonekana. Yote kisa wakwamini licho kiona kinafami kufanya. Na shukuru mwishono aliposema sawa inanoma. Haya ndo mapenzi ya kweli na hip hop. Mistari liandikwa chana na kili ambayo ilitumika. Kubashire tipo siku ntatoka. Mapenzi ya rap ndo leo nisajili bongo record as B-Funk. Miaka 20 mina piga show mikwani. Tayari nishajulikana moni nani. Sikonekana tena muni. Na sasa imepita zaidi ya 20. I'm the greatest of all time. Juma na nita tajiri kule mtani. All eyes on me when I'm in the back. And where would I be if it wasn't for rap? So I gotta thank God for that. Rap imenipa mbacho maticha kunipa class. Ndo mana squaga na soma mia was busy with hip-hop.
Ni mapenzi ya kweli na hip-hop. Mapenzi na rap. Aya ni mapenzi na hip-hop. Ni mapenzi ya kweli na hip-hop. Mapenzi na rap. Aya ni mapenzi na hip-hop.
Fundi chuma one man ambi moro town chata under 18 Swatchy moving his butt. Prum paka kwako sio prum paka maka. Mawa yao ya menya uka na juwa kari la mark. Nichezo ya umbea sitaki na jifungia ghetto. Walo tunyi majana una tunawasaidia kesho. Rhymes ni za mtumba zinauzika kama special. Nikitimba ni maleri ya kisha na ofichia msene. Ripo mimi wezi nipata bifu na mimi wodi utata kuwa kamimi. Hapo ni sasa miya ruoni sipo pacha. Nomba po tairi pancha wako slow niku fasta komandu. Niko hapa na beba ndo kila champa. Kuja daa kutafuta nilikuja na basi. Saifi na rudi na crown moro mwendo wa farasi. Show kila wiki account na chapati na bado. Pisi za town ya zinitoi kwenye jack. Au sindile anoga. Utaniambia nini afande na mrinda sele. Asishushwe na toto mjini. Kichoro wa ramani ya rap mora ikosi sura yangu. So kingine hip hop mekoa maisha yangu.
Ni mapenzi ya kweli na hip hop. Mapenzi na rap. Aya ni mapenzi na hip hop. Ni mapenzi ya kweli na hip hop. Mapenzi na rap. Aya ni mapenzi na hip hop.
Gachi beat.
Rap, rap, hip hop, hip hop, hip hop. Rap, rap, hip hop, hip hop.